shaka majozi aje ama nini. Nye hamialiki, mbona mwenzaka nasema napenda lakini yeye haniambii. Haweza kashindwa kifungo hata 200 ila hanipigiji. Hivi nsaseme itabida ongee na mimi kini hanisigii.
Kusubiri mimi kweli sitaweza, unani fili kinuwezi kunyonesha. Sasa mimi nikisi unanipenda, hukunambia endo mana nilienda.
Chao.